mukama nategedde yekwe musawa janja bendwadde ezili mumeme kuba nasobeddwa mulinga netaaga kimu kuwona kibeekibeekya yongwanda bakikambwe nnyo kitabangula obwongo kikakanyaza omutima byonna laba ebyali ebyange nekibitwala wulira kiwomerera ng'omubisi nekituula ng'omwami nekyezinga omunza omutima nekigwonoona omuntu eyakolebwa katonda eri mu kitiibwa ekingi abe nga mulamu eddembe lye nalina eryantonerwa walinyaga walyetikka wanniba ebirungi efaafa nagende kuwa kifo mu mwoyo labe kibye kitalina kisaabwe kitwala essanyu lyange omuntu eyakolebwa katonda eri mu kitiibwa ekingi abe nga mulamu eddembe lye nalina eryantonerwa walinyaga walyetikka wanniba ebirungi efaafa nagende kuwa kifo mu mwoyo labe kibye kitalina kisaabwe kitwala essanyu lyange wategana lyako ku muti okwali gujjudde obulabe okuvaako olwo enaku enyingi n'ensenga bwentyo n'engobebwayo mu lusuku olwali lulimu obulamu ensi eyali ennungi kati matongo mpuliranga kinkeese olw'obujeemu obuleeta omutima ogwange ne gukakanyala ssebo musalaba wano wewali eddagala nze mmanyi sivaawooli okutuusa ng'omponyeza omuntu eyakolebwa katonda eri mu kitiibwa ekingi abe nga mulamu eddembe lye nalina eryantonerwa walinyaga walyetikka wanniba ebirungi efaafa nagende kuwa kifo mu mwoyo labe kibye kitalina kisaabwe kitwala essanyu lyange omuntu eyakolebwa katonda eri mu kitiibwa ekingi abe nga mulamu eddembe lye nalina eryantonerwa walinyaga walyetikka wanniba ebirungi efaafa nagende kuwa kifo mu mwoyo labe kibye kitalina kisaabwe kitwala essanyu lyange sabiye byonono nage muli mu bantu onswazizza nnyo olimba nekwatibwa ensonyi layo olunaku lw'omusango lulituuka naawe kukwokyera nkuwone fune eddembe lye wansuuza onkoze sabiye byonono nage muli mu bantu onswazizza nnyo olimba nekwatibwa ensonyi naye olunaku lw'omusango lulituuka naawe kukwokyera nkuwone fune eddembe lye wansuuza naye olunaku lw'omusango lulituuka naawe kukwokyera nkuwone fune eddembe lye wansuuza naye olunaku lw'omusango lulituuka naawe kukwokyera nkuwone fune eddembe lye wansuuza naye olunaku lw'omusango lulituuka naawe kukwokyera nkuwone fune eddembe lye wansuuza naye olunaku musango nulituka nawe kukwoche era kuone fune edembe ne wasuza